Mwani mwani omvela konse kumumuli nanga mulibwa. Ine nda kondwela kwambiri kuti lero tikukumana mprogramu ya tisanthule Bible. Lero mbale Osman Chilola Manda kale kutsogolera kusanthula 1 Samuel chapter 6 ndipo tiyambira pa verse 1 ndikuya tifikanso mu chapter 7 mwinanso nkulowanso kumene mu chapter 8. Timva zambiri za chiweluzo cha Mulungu pa anthu a Filisiti. Filisiti komanso Samuel wakula tsopano kutsogolera chitsitsimutso. Izi nzomwe tizimve mazina zomwe zili mprogramu ya chalero ya tisanthule Bible. Naye mbale Osman Chilola Manda atsogolere.
Ndipereka moni kwa inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Lelo ndi tsiku lina labwino lomwe Ambuye Mulungu wathu watipatsa. Tiyeni tsopano mundilole kuti ndikukumbutseni kuti mu programu yatha timakambirana kuchokera pa 1 Samuel 3 verse 1 pakana chapter 5 kulekeza verse 12. Pamene timaona za kuitanidwa kwa Samuel. Kukwanitsidwa kwa chilango cha Mulungu pa Eli ndi wana wake. Komanso tinaona za chilango cha Mulungu pa Filisti. Koma lero tisanthula 1 Samuel chapter 6 kuyamba verse 1 tilekeza mu chapter 8 verse lake la 22. Tuonanso za chigonjetso pa Ebenezari. Israeli akana Mulungu na afuna mfumu. Pamene timatsiriza chapter 5 tidaona kuti akuluakulu a Filisti anasonkhana na kambirana nkhani ya chiweluzo cha Mulungu pa Filisti chifukwa chotenga likasa la Mulungu. Ndipo maganizo awo anayima pakuti alibweze likasalo ku Israeli popeza linabweretsa mavuto pa iwo. Tiyentere tiwerenge verse 1 mpakana 21 mene tiwona kupitiliza za kuona chilango cha Mulungu pa Filisti. Verse 1. Ndipo likasa la Yehova linakhala ku dziko la Filisti miyezi isanu ndi iwiri. Tsono nthawi imene likasa lakhala lili kwa Filisti kunakhala ngati kuti awagwiritsa mwala wotentha mʼmanja mwawo. Ndikunena mawu awa chifukwa likasa linakhala chipsinjo kwambiri kwa Filistiyo. Chomwe chimachitika nchakuti pamene likasa layikidwa pafupi ndi Dagoni, Dagoniyo anali kugwa pansi ndi kudukaduka. Tele sichimakhala so chinthu chakuti akhoza kuchiona bwino nkuyamba kuchilambira ayi. Verse 2. Ndipo Afilistiwo anayitana ansembe ndi owombeza nati, tichitenji ndi likasa la Yehova. Ndipo iwo anati, ngati mulitumiza kwina likasa la Mulungu wa Israeli, musalitumize lopanda kanthu. Koma makamaka mulibweze ndi sembe yopalamula, mukatelo mudzachiritsidwa ndi kudziwa chifukwa chake dzanja lake lili pa inu losachoka. Ndipo iwo aja anati, tidzambwezera sembe yopalamula yanji. Ndipo iwo anati, mafundo asanu a golidi ndi mbewa zisanu za golidi monga mwachiwelengo cha mafumu a Filisti, popeza kusauka kumodzi kunali pa inu nonse ndi pa mafumu wanu. Ndiye monga anagwirizana kuti ayenera kulibweza likasa ku Israeli, koma samadziwa njira yomwe anayenera kulibwezera. Apa ndi pamene anayitana ansembe ndi owombeza. Ndipo anawawuza kuti samayenera kulitumiza likasali popanda kanthu ayi. Iwo anayenera kulitumiza ndi mphatso za golidi ndi mbewa zisanu za golidi ndi cholinga chakuti alandire chifundo. Tsono nkhani yayikulu imene tikhoza kuiona ndi akuti Afilisiti anayenera kuphunzira kuti Mulungu wa Israeli amene akuchita zozizo zimenezi ndiye Mulungu weniweni, Mulungu wa mphamvu, komanso ndi Mulungu wa moyo kusiyana ndi milungu yawo imene anali kuipembedza. Verse 11. Nayika likasa la Yehova pa galetapo ndi bokosi mmene munali mbewa za golidi ndi zifanizo za mafundo awo. Pano likasa la Yehova akulibweza ku Israeli. Ndipo alika pa galeta, ndipo palibe choipa chimene chingaoneke kwa iwo tsopano, kunena Afilisitiwo. Tsono patsogolopo tidzaona kusiyana kumene kulipo mmene Israeli adzalandire likasali. Verse 12. Ndipo ngombezo zinatsata njira yolunjika ku Betisemes, niziyenda munsewu zili kulira poyenda. Sizinapambukira kudzanja la manja kapena kulama zele. Ndipo mafumu a Afilisti anazitsatira kufikira ku malire a Betisemesi. Pano tikuona chinthu chachilendo. Taonani ng'ombe zimene zili kukoka ngolosi. Ndi ng'ombe zazikazi zimene zili ndi wana. Ndipo pamene zikuyenda zikulira wana wawo. Koma zikumapitabe chitsogolo osabwerera mbuya. Kachiwiri ng'ombe zimenezi zinaenda mosakotakota kunena kuti mosapaduka paduka mpaka kukafika ku Betisemesi. Tsono ng'ombe izi zikuyenda chomwechi kwa nthawi yoyamba kupita kumeneku komanso kwa nthawi yoyamba kukoka ngolo imeneyi. Kunena kuti zikupita kumalo achilendo komanso popanda munthu wozitsogolera. Zinthu izi ndi zimene zinadabwitsa kwambiri Afilisiti. Ndipo anadziwiratu kuti izi sizimayenera kuyenda motere ayi koma pali china chake chimene chikuchitika. Tere uwu ndiwo unakhala umboni woonekeratu kuti Mulungu wa Israeli ndi Mulungu wamphamvu kotera kuti mavuto awo onse anali chifukwa cha Mulungu ameneyo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, inu ndi ine takhala tikuona zozizwa pa moyo wathu. Kodi inu mumaphunzira mwachiyani mu zozizwa zimenezi? 13. Ndipo aku Betisemesi anali kumweta tirigu wawo, naona likasalo, nakondwera pali kuliona. Ndipo galetalo linafika mmunda wa Yoswa wa ku Betisemesi, ndi kuima momwemo pa mwala waukulu. Ndipo anawaza matabwa a galetalo, nazipereka na kang'ombezo nsembe yopsereza kwa Yehova. Ndipo Alevi anatsitsa likasa la Yehova ndi bokosi linali nalo mmene munali zokometsera za golidi naziyika pa mwala waukuluwo. Ndipo anthu aku Betisemesi anapereka nsembe zopsereza naphera nsembe kwa Yehova tsiku lomwelo. Tsopano Aisraeli aku Betisemesi analandira likasa lija mokondwera ndipo anasiya ntchito yawo yodula tiliku. Apa pakutanthauza kuti likasa linali loyenera kubwelera kwawo ndiponso linali lofunika kwambiri kuposa ntchito yomwe iwo anali kuyigwira. Ndipo akanakhala kuti ndi Mulungu wa Afilisti sikukanatheka kuti Aisraeli alandire ayi. Tere apa ndi pamene tiyenera kuwayamika Aisraeli awa kuti anachita chinthu cholondo. Pano tikuphunzira kuti ntchito ya Yehova iyenera kulandira ulemu wonse poyambirira kusiyana ndi ntchito zathu. Kapena tinene kuti ntchito ya Mulungu iyenera kupatsidwa mwayi poyamba kusiyana ndi ntchito zathu zimene tikuzigwira. 16. Ndipo pamene mafumu asanu a Afilisti anaonekerako, anabwerera kunka ku Ekron tsiku lomwelo. Tsopano mafumu a Afilisti ataona kuti likasa lalandiridwa, iwo anali wokondwa kuona kuti tsopano mavuto wawo aja awachoka mmanja mwawo. Koma ndifuna muone kuti pamene likasa la Yehova labwelera ku Israeli, Aisraeli nawo ayamba kuonanso mavuto. Verse 11. Ndipo Mulungu anakantha anthu aku Betisemesi chifukwa anasuzumira mlikasa la Yehova. Anakantha anthu 50 ndipo anthu analira maliro chifukwa Yehova anawakantha anthuwo ndi makanthidwe akulu. Pamene likasa linafika ku Betisemesi, tikubva kuti anthu 50 anafa chifukwa anasuzumira mulikasa la Yehova. Wokondedwa, ndifuna muone pano kuti anthu awa aku Betisemesi ndi Ayuda ndithu. Ndipo amadziwa mmene Yehova anawalamulira zakasungidwe kalikasa. Mudziwa kuti likasa limasungidwa mchipinda choyeletsetsa, ndipo ndi wansembe wankulu yekha amene amaloledwa kukaliona koma kamodzi pachaka. Mukumbukira kuti pamene ana a Israeli anali kuyenda mchipululu, anali kulisamalira likasa limeneli mwakuphimba chisalu ndi kupereka ulemu wonse kulikasa limeneli. Koma taonani tsopano, iwo akuchita chinthu chachilendo kutanthauza kuti Aisraeli anali kudziwa zakasamalidwe kake, koma anali kuchita mwadala kusiyana ndi Afilisti amene samadziwa kanthu. Ndiye pachifukwa ichi Mulungu anakwiyeya kwambiri, nawa kantha Aisraeli ambiri mbiri. Taonani, Israeli sanafuna kumvera mawu a Yehova apa Deuteronomy chapter 29 verse 29 amene akunena kuti zisinsini za Yehova Mulungu wathu, koma zovumbuluka za ife ndi wana wathu kosatha kuti tichite mawu a onse a chilamulo ichi. Tsono nkhani ili pano ndiye kuti Israeli sadalemekeze zisinsi za Yehova. Kodi ino simakukhudzani bwanji zisinsi za Yehova, kapena kuti mmagwiritsa ntchito bwanji mawu a Mulungu amene akutilamula ife? 12. Ndipo aku Betsemes anati, akhoza ndani kuyima pamaso pa Yehova Mulungu woyela inu, ndipo adzakwela kwa yani pakuti chokela ife? Tsono nkhani yomwe yavuta pano kwambiri ndiyakuti Mulungu anali kukumana ndi anthu ake pamene likasa litayikidwa mmalo opatulika. Ndiye taonani, Mulungu sali wokonzeka kukumana nawo pakali pano. Tele pachifukwa ichi Israeli wapanduka kwa Yehova, ndipo kupanduka uku ndi kumene kwabwera chifukwa chakuti sanavele malamulo a Yehova. Tsono chotsatira chake chakusamvera ndiye chilango basi. Wokondedwa anzanga paulendo, inu ndi ine tiyenera kumamvetsetsa ndi kuchita zomwe Mulungu afuna, chifukwa ngati tichita china chilichonse chosemphana ndi chifuniro chake, ndiye kuti tiyembekeze chilango, popeza mphotho yake ya uchimo ndiyo imfa. 13. Ndipo anatumiza mitenga kwa anthu aku Kiriati Yerim, nati Afilisiti anabwera nalo likasa la Yehova, mutsike ndikubwera nalo kwanu. Pano tikuona kuti anthu aku Betsemesi akuona kuti sangathe kusunga likasa limeneli chifukwa likuwaopsa, ndipo atuma uthenga kuti anthu aku Kiriati Yerim abwere adzatenge. Kutanthauza kuti anthu awa analibe nalo ntchito tsopano. Anzanga, sindidzo amene inu mukuganizira zomwe akanachita anthu amenewa. Ine ndikuona kuti anthu awa sakufuna kubwerera kwa Mulungu mwanjira yolapa pa cholakwa chimene iwo achita. Tentroweni mu 1 Samuel 7 mmene tiona kuti Samuel atsogolera kuchitsitsimutso. Verse 1. Ndipo anthu aku Kiriati Yerim anabwera natenga likasa la Yehova, nafika nalo mnyumba ya Abinadabu pa phiri, napatula mwana wake wa mamuna Eliezeri kuti asunge likasa la Yehova. Ndipo kunali kuti likasalo linakhala nthawi ya ikulu mu Kiriati Yerim, popeza linakhalako zaka 20. Ndipo banja lonse la Israeli linalilira Yehova. Tsopano patapita zaka 20, tikuona kuti Israeli wakonzeka kulandira likasa la Mulungu ndi kuchoka kopembedza mafano. Masiku ano tikuonabe kuti anthu ali ndi chidwi chofuna kumava mawu a Mulungu. Ichi ndi chinthu china chokondoletsa komanso cholimbikitsa kuti ndikoyeneradi kuti anthu a Mulungu abwerere kwa Mulungu wawo. Ndiye pamene anthu akuchotse chidwi pa nkhani zina ndi zina zimene zachuka masiku ano, ayenera kuyika chidwi chawo kwambiri ndi chikhulupiriro chonse pa mawu a Mulungu, chifukwa ndi okhawo amene ndi woona ndipo sangawakhumudwise konse. Verse 3. Ndipo Samuel analankhula ndi banja lonse la Israeli nati, ngati mukuti mubwerere kunka kwa Yehova ndi mitima yanu yonse, chotsani pakati pa inu milungu yachilendo ndi Astoreth, nimukonzere Yehova mitima yanu ndi kumtumikira iye yekha, mukatelo iye adzakupulumutsani mʼmanja wa Afilisiti. Pomwepo ana Aisraeli anachotsa Abaala ndi Astoreth natumikira Yehova yekha. Ichi ndicho chiyambi chakuchita bwino kwa utumiki wa Samueli. Tionani kuti Israeli adalowelera mafano adatembenuka kwa Mulungu wawo woona uja. Ndipo tsopano aona zotsatira zake zakuti akhala akugonjetsedwa munkhondo zambiri mbiri. Ndipo pano ndi mtundu wokhumudwa kwambiri. Tsono chinthu chokondweretsa ndi ichi, chakuti anayamba kulirira kwa Yehova. Wokondedwa anzanga paulendo, ifeso pamene tisokera tiyenera kubwerera nsanga kwa Mulungu wathu. Taonani, ndikofunika kubwerera nsanga pamene moona kuti mwatopa. Makamaka ndi kujeza kujeza nkhumba kudziko lakutali kumene inu munasokerako. Ndipo ndikofunika ndithu kubwerera nyumba ya Atate. Tsono zikhoza kuchitika izi kupyolera pakuva ndi kuchita mwanga mamawo a Mulungu. Verse 5. Ndipo Samueli anati, musonkhanitse Aisraeli wonse ku Mizipa, ndipo ine ndidzakupemphererani kwa Yehova. Ndipo anawunjikana ku Mizipa, natunga madzi nawatsanulula pamaso pa Yehova, nasala chakudya tsiku lija, nati, tinachimwira Yehova. Ndipo Samueli anaweruza wana wa Israeli Mizipa. Pano tikuona chithunzi cha Samueli kuti sanali mneneli chabe ayi, komanso anali oweruza mtundu wa Israeli. Tsopano Israeli akuchoka kuchipembedzo cha milungu yonama, milungu ya chilendo, ndipo akubwelera kwa Yehova. Izi zikuchitikazi zikuchitika popeza Samueli ndiye amene akuwatsogolera kuti alape machimo awo. Wokondedwa anzanga paulendo, pali njira imodzi yokha imene inu mukhoza kubwelera kwa Yehova Mulungu wanu. Iyi ndiyo njira ya kulapa basi. Apa tikunena kuti munthu ayenera kumadzilinganiza ndi mawu a Mulungu. Kapena tinene kuti munthu ayenera kudziyika pa muyeso ndi mawu a Mulungu. Apa ndi pamene angadziwone kukhala wolephera. Tamvani mawu a Mulungu a Paloma 3:23. Amene akunena kuti, pakuti wonse anachimwa naperewera pa ulemerero wa Mulungu. Koma tili ndi maomboledwe umamwazi wa Yesu Kristu, mwana wa Mulungu. Tere ngati tivomereza machimo athu ali wokhulupirika ndi wolungama iye kuti atikhululukire machimo athu. Iyi ndiyo nkhani tikuyipeza pa 1 Yohane 1:9. Tentipitire kuwerenga verse 8 mpaka 11. Mene tiona zachigonjetso pa Ebenezeri. Ndipo ana a Israeli anati kwa Samueli, musaleke kutipempherera kwa Yehova Mulungu wathu kuti iye atipulumutse mʼmanja wa Filisti. Ndipo Samueli anatenga mwana wankhosa yoyamwa nampereka wathunthu kwa Yehova, sembe yopyereza. Ndipo Samueli anapempherera Israeli kwa Yehova. Ndipo Yehova anavomereza. Ndipo pamene Samueli anali kupereka nsembe yopyerezayo, Afilisiti anayandikira kuti aponyane ndi Aisraeli. Koma tsiku lomwe lija Yehova anagunda ndi kugunda kwa kukulu pa Afilisitiwo, nawapolonganitsa, ndipo anakanthidwa pamaso pa Israeli. Ndipo Israeli anatuluka ku Mizipa nathamangira Afilisti nawakantha mpaka anafika pansi pa Betikara. Pano Mulungu wapambanisa mtundu wa Israeli kwa kukulu. Patapita nthawi yayitali, pamene poyamba anali ndi vuto lakuti anatembenukira ku mafano kumene kunali kuukira Mulungu kumeneko. Ndiye pamene Israeli anayamba kutembenukira kwa Mulungu, Samueli analamulira kuti alape machimo awo ndi kulonjeza kuti abwerere kwa Yehova. Tere chotsatira chake ndicho chigonjetso kapena kuti chipambano chachikulu chimene chaonekachi pa mtundu wa Afilisti. Verse 13. Pamenepo Samueli anatenga mwala nawuyimika pakati pa Mizipa ndi Seni, nawutcha dzina lake Ebenezeri, nati, kufikira pano Yehova anatithandiza. Tiyeni pano tiyambe ndi kunena kuti liwu la Ebenezeri litanthauza kuti mwala wothandiza, kapena kuti kufikira pano Yehova anatithandiza. Tele anthu ena amati uwu ndiwo mwala wachikumbutso pamene tiona zomwe zinachitika mbuyo. Ndiye tikuona kuti ndi mwala wachikumbutso monga pa zimene zikuchitika pakali pano. komanso udzakhalabe mwala wachikumbutso pa zomwe zidzachitika mtsogolomo. Ndiye pamene tikumbukira za kumbuyo. Zomwe zikuchitika pano ndi zomwe zidzachitika. Tikuona kuti Mulungu ndi amene akutithandiza mu zonsezi. Taonani, kuti tili ndi chizolowezi pakati pathu chomaona zinthu za kumbuyo. Ndipo timanena kuti amene watifikitsa pano ndi Ambuye. Izi ndi zimene amanena Paulo pa Filipi 1 verse 6 pamene adanena kuti pokumbukira pamenepo kuti iye amene anayamba mwa inu ntchito yabwino adzayitsiriza kufikira tsiku la Yesu Kristu. Ndiye mwa mawu awa tikhoza kunena kuti Mulungu ndiye thandizo langa popeza amatitsogolera ndipo anandifikitsa apa ndilili pano. Ndipo ndi chikhulupiriro adzapitiliza kundithandiza. Haleluya. Anzanga, kodi inu mumaona chinthu chimenechi moyo mwanu kuti Mulungu ndiye thandizo amene wakufikitsani pamene mulilipa? Ndipo ndikofunika kunena monga David adanena pa Masalimo 107 verse 1 mpaka na 2 pamene anati, yamikani Yehova pakuti iye ndiye wabwino, pakuti chifundo chake nchosatha. Atelo owomboledwa a Yehova amene anawawombola mdzanja la wosautsa. Ndiye pamene tikuwerenga verse 13, verse 15 ndi 17, tiona kuti adani a Israeli waja amene ndi Afilisti sana wavute konse kolimba monga momwe zinali mbuyo mwayi. Iyi ndiyo mbiri ya Samuel amene akugwira ntchito ngati mneneri komanso akugwira ntchito ngati woweruza mtundu wa Israeli. Tsopano tilowa mu 1 Samuel 8 mene tiona Israeli akana Mulungu ndipo afuna mfumu. Mundime ino ndifuna tiyambe ndi mawu apa Hosea chapter 13 verse 11 amene akuti, ndinakupatsa mfumu mu mkwiyo wanga, ndinanchotsa mu ukali wanga. Awa ndiwo mawu amene ndifuna atitsogolere mu ndime yonse. Ndiye taona kale kuti Samuel ndiye mtumiki wa Mulungu amene anali woweruza wamphamvu. Uyu ndiye uja amene anakulira mkachisi mmene mumachitika zoyipa ndi wana wa Eli ndipo Mulungu anawalanga. Koma ndifuna muone tsopano zimene Samuel akuchita. Verse 1, ndipo kunali pamene Samuel anakalamba anayika wana wake amuna akhale woweruza a Israeli. Dzina la mwana wake woyamba ndiye Yoweli ndi dzina la wachiwiri ndiye Abiya ndiwo oweruza aku Beeriseba. Ndipo wana wake sanatsata makhalidwe wake koma anapambukira kuchisiliro nalandira chokometsera mlandu nayipitsa kuweruza. Nkhani iyi ikutiuza kuti Samuel anayika wana wake kukhala woweruza kulowa mmalo mwake koma anawo sanali kuchita bwino ayi makamaka pa ntchito yoweruzayo. Tere ichi ndicho chofoka china chimene tachionanso mwa Samuel. Iye kukhala mneneli komanso oweruza ndi mtumiki wamphamvu wa Mulungu akuchita zomwe ankachita so Eli. Taonani iye analephera pokhala date monga muja analephera so Eli. Ine ndikunena mawu awa popeza tikuva kuti ana awa sanali kuweruza bwino milandu. Iwowa anali kulandira chokometsera mlandu kapena kuti anali kulandira chiphuphu kunena kuti anali kuchita katangale pamene anali kuweruza milandu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi ndizotheka kuti mwana wa mbusa munthu wa Mulungu wamphamvu ngati Samuel akhale chigawenga? Yankho likuti inde, taziona kale ndithu makamaka kudzera kwa anawa a Samuel. Pamenepo akulu onse a Israeli anasonkhana nadza kwa Samuel ku Rama nanena naye, taonani mwakalamba ndipo wana wanu satsata makhalidwe anu ayi. Sono mutilongele mfumu kuti ikatiweruze monga umo muchitidwa mitundu yonse ya wanthu. Pano Israeli akufuna mfumu. Taonani iwo akukumbira mitundu ina ya wanthu omwe akulamulidwa ndi mafumu. Komanso pali chifukwa chakuti Samueli wakalamba kuonjezera kuti wana wake sakuchita sobwino ayi. koma verse 6 ni 7 tikuona kuti nkani iyi sida mukondoletsa Samuela kote kuti anapemphera kwa Mulungu. Ndiye monga tanena kuti Samuel anakhumudwa ndi nkhani imeneyi, koma taonani Mulungu mundimeyi akumutonthoza kuti asakhumudwe ayi, chifukwa anthuwo sakukana iye kunena Samuel, koma akukana Yehova Mulungu wawo. Okondedwa, taonani kuti Samuel akuwachenjeza pa zimene mfumu angawachitire. Samuel akuwawuza kuti mfumu amene akumufunayo adzawatengera wana wawo waamuna ndi kupita nawo kukamenya nkhondo, ndipo wana wawo waakazi adzakhala akuwagwiritsa ntchito ndi kumapanga kuti akhale ngati akapolo, komanso adzawalanda minda ndipo adzasowa cholowa. Tera akuwachenjeza kuti chifukwa cha chimenechi iwo adzakhumudwa ndi kulira kwambiri, koma Yehova sadzawamvera ayi. Zimene akuchita Israeli uyu ndi zomwezi anali kuchita Israeli uja wa nthawi ya Mose. Ndiye Mulungu awapatsa ndithu mfumu imeneyi monga mamawo awa akuti, ndipo anawapatsa chopempha iwo, koma anawondetsa mitima yawo. Awa ndiwo mawu akupezeka pa Masalimo 106 verse la 15, kutanthauza kuti Mulungu awapatsa ndithu mfumuyo koma sizidzawakhalira bwino ayi. Lero tiyeni tibalekeza pano. Ambuye akudalitseni yinu. Amen.
Zimu kwambiri Osman Chilola Manda potsogolera kusanthudwa kwa mawu Mulungu mu 1 Samuel chapter 6, 7 ndi 8, nkhani zokondwetsa komanso zina zoopsa pomwe Anaisraeli komalizirako ndithu kumkana Mulungu kuti ife tifuna mtsogoleri wathu. Zimachitika izeti ati za demokrasi zina aziti maziputira nazo mavuto ndithu, mwina mugwirizana nani? Ndi manganzanu mafunso anu ku tisanthule Biblo Box 52 Lilongwe, kapena email radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, kakhala SMS 083-500-222, 083-500-222. Ambuye akudalitseni makamaka pomuchitapo kanthu pa zomwe mwaphunzira zija zabwino zija.